zimenishika.
Yeah. Itabidi mademo katika na majistringale.
Eh, yeah, mindo papa zenia Francis.
Kakamlezi.
Yeah.
Yeah. Techniques fanya mambo yako jo.
Mademo
napenda nikishika mic. Tumi uflow chape chape kama Master Rhymes. Iki kushikwa nezani takaka mlezi. Kwa niko stop. Mina wakilisha. Nungwa ba. Bamba mia. Yeah. Nungwa bamba mia. Ba. Bamba mia, yeah. Nawa bamba mia. Tingisha ha, gaka ina kushika. Ziki kushika, dada nenda kwa speaker. Ziki kushika neza jump, kitako neza club. Jump.
Ziki kushika neza jump, kitako neza club.
Jump. Ziki kushika neza jump, kitako neza club. Jump.
Ziki kushika neza jump, kitako neza club.
Yeah. Kila siku niko flow na wabamba kwenye flow. Madem kukatika kuzungusha ndiyo form. Neza rap, neza flow. La 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 la, nezo haga za kodada zimeni bamba. Check it in, gisha, zungusha. Zunajua hit track itakubamba. Umama kukatika na manyadha pia. Nini ngoma moja kali na wabamba mia. Ba, ba, bamba mia. Na wabamba mia. Ba, ba, bamba mia. Na wabamba mia. Ziki kushikwa neza jump, kitako neza club.
Ziki kushika neza jump, kitako neza club.
Jump. Ziki kushika neza jump, kitako neza club. Jump.
Ziki kushika neza jump, kitako neza club.
Jump. Paso simpo Joe. Yuma dem kwenye club washa Black Joe. Washa mlezi na wafunza na watu angilia. Mwaka DJ Flash maze ananiangalia. Wapo mseto nego bamba mia. Uliza mtuva anania minia. Mina penda ukizirusha juu. Kusema kweli yake nani unani mada tu. Ukitwak mos mos ukitwak. Ziki kushika ni kutwak. Ziki 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 baby. Ziki kushika neza jump,
jump.
Kitako neza club.
Ziki kushika neza jump, kitako neza club.
Jump. Ziki kushika neza jump, kitako neza club. Jump.
Ziki kushika neza jump, kitako neza club.
Jump. Ziki kushika neza jump, kitako neza club. Jump.
Ziki kushika neza jump, kitako neza club.
Jump. Ziki kushika neza jump, kitako neza club. Jump.
Ziki kushika neza jump, kitako neza club.
Baite,
eo aya.
Rembo re na more mnoro bwana.
Ai! Teka motane.
Mutoka na hii wapi jo?
Hiro 2016 kana.
We out maze. Kaka mlezi.
Anto ya.
Techniques. Tuko inje.
Onja